raadiyoo sagalee ameerikaati. Raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeenga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabeenga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan onkoloolessa 1 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan jeettonni Raashiyaa arra Siriyaa keessatti guyyaa 2 faleellaa geggeessaa turan jedhamee jira. Matoota odoo irraa qabnu keessaa tokko.
Ministirichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'insa Siriyaa keessaa ilaalchisee Raashiyaa waliin akka mari'atamu gaaffii dhiyeessan gabaasa oduu keessaati. Godaantotaaf baqattoota gamalaaleen Yuunaayitid Isteetsi qooda isheen qabaattu walga'ii tokkummaa mootummootaa irratti ibsi kennamee jira. Oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Amma guutummaa oduuf namo.
Jeettonni Raashiyaa Siriyaa keessatti guyyaa 2 faleellaatti fufanii jiran. Akka to'attoonni walabaa jedhanitti fiinxaaleyyii islaamummaa qofatu hin taane loltoota Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman irratti illee haleellaa geggeessaa jirti Raashiyaan. Ministeerri isaa Raashiyaa irraa gabaasaa televiziyoonaan himaniin akka jedhanitti xayyaaronni Raashiyaa maaddeelee garee Islaamik Isteet hedduu haleelanii jiru. Gabaasaa Maayikel Broon jaalannetu dhiyeessa.
Waraanni Yuunaayitid Isteetsiif karaashaa hatattamaan wal ga'anii duula waraanaa Siriyaa keessatti gaggeeffamuun walii isaanii akka rukunne gochuun barbaachisaadha jechuudhaan ministiriin haajaa alaa kan Ameerikaa Joon Keerii gaafataniiru.
ISIL irratti xiyyaafachuun waan tokko kun beekamaadha. Inni gaggeeffamaa jiru kana miti taanaan dhugumatti nutti yaaddoo qabna.
Raashiyaan maaddeelee ISIL kanneen Siriyaa keessaa irratti qiyyaafachuun haleellaa ega jalqabdee booda gita isaanii kan Raashiyaa Sergei Laabroof cina dhaabbachuun Keeriin kana dubbatan. Raashiyaan akka jettutti ISIL Siriyaa keessaa dhabamsiisuu barbaaddi. Garuu akkaataa isheen itti adeemaa jirtutu yaaddoo uumee jira.
Iddoo humnootiin ISIL hin turre yookaan immoo hin jirre keessa kasseenan fakkaata. Deemsa akkasii keessatti rakkoolee uumaman keessaa tokko kana.
Keeriif Laabroof walga'ii gaggeessan gaarii akka ta'e haa dubbatan malee attamitti gara fuulduraatti tarkaanfachuun akka danda'amu irratti hojii guddaan gaggeeffamuu akka qabu amananii jiru.
Siriyaa dimokiraatoftuu tokkummaa akka qabdu mootummaa ishee amantii adda addaatti hidhatan qabne akka uummattu fedhii hunda keenyaati. Siriyaan gurmuulee gosaa akkasumas kan amantiif mana ta'uu qabdi. Mirgi isaaniis eegamuu qaba. Attamitti isa kana bira geenya isa jedhu irratti adda addummaa qabna.
Humnooti Siriyaa keessaa ISIL'in baasuu fedhan kana bira darbee yaadi pireezidaant Bashir Al-Assaad qaban gara fuulduraatti maal akka ta'e argamuuf jira.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza biyyattii keessatti namoonni seera ala meeshaa waraanaa hidhatanii jiran aga baatii tokkotti akka hiikkatan mootummaattis akka galchan yoo kun ta'uudhaa baate yakkaan himataman ta'u dubbatanii jiru. Asoosheetid Pireesi akka jedhutti aangawoonni nageegumsaa Burundii agi xiqqoon booji'amtoota dararan akka yakkamtootaatti kan seeratti dhiyaatan ta'ullee dubbatanii jiru. Nkurunziizaan baatee agayya keessa marsaa sadaffaadhaaf deebi'anii filatamuu isaanii mormuudhaan eegaa hiriirawwan mormii gaggeessamaa turanii booda biyyattiin rakkoo hamaa keessa galtee jirti. Jiraattonni Bujumburaa ganama nakaan reeffa qondaalota mootummaa akkasumas kan mormitoota karaa irratti argu jalqabanii jiru jedhamee jira. Fonqolcha mootummaa Burkina Faasoo keessatti geggeessame kan hoogganan jeneraalli waraanaa biyyattii dhaabbata oduu Asoosheetid Pireesi jedhamuuf gaaffiif deebii kennaniin tarkaanfii fudhatan sanaaf seeratti dhiyaachuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii dubbatanii jiru. Kan magaalaa Wagadugu jiru ኤምባሲ ቫቲካን ራከዱበተን ጀነራል ጊልበርት ዲንደር ጉርሙ ዋርዲዮተ ፕሬዝዳንቱማ ሆገኑዳን ፉልባና ኩደጃ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማ ጮምሳ ቢየቲ ማይክል ካፎንዶ ታይታራ ቡቅሰን ወራን ቢየቲ ሞቱማ ፈአመናማተ ገሩ ቶርባን ከረከሰ ገሬ ፎንቆልችቶ ታሰነ ታይታራ ዴብሴ ቡሴ ፍለኖም ቢዮሌሳ ስላን ኮሎኔሳ ኩደቶ ኮት በለመመቱረ አመየሮ ብራት ደበርሰመ ጅራ ኢጆሌ ማቲፍ በርሲሶኒ ናኖ መንኔም በርኖታ ጆሃንስበርግ ሐራ ዳንዲሌ ናኖ ሰነጅሩ ጩፉዳን ሾፌሮኒ ማልጥብዴዳን ኮንኮላታ ኦፈን በላት ይሄኝ ረቀብሲሰኒን ሚጣ ጆሌ ዱረጌስሰን ሞርማ ኦለን ገባሳ ዳረን ታይለር ቱጁቤቱዴስ
ኢጆሌን ሀንገ ኡምሪንሳኒ ወጋሳ ዲገው ኡቱሂናፊን መንኔም በርኖታ ሳኒ ካን ጆሃንስበርግ ፓርኪ ኦክላንድ ጀደሙ ጨነጅሩ ሂሪራን ካርዲ ከራ ስሪ ረዴ ማንጅር ቱጀዱ ቀበተኒ ፊንጌ አፉፋቱራን ባትሌ ሀገቶ ኮድረ አንጋውን ዲማ ትራፊኪ ዳንዲና ኖ መነበርኖ ታጅሩ ጩፉዳን የሮ ትራፊኪን ተድዱማቱት ከለቲ ተኮ ቆፋር አካዴማ ሙዳብሲ ባሰኒ ቱራን ገሩ ከነን ኮንኮላታ ኦፈን መለቶ ከለቲ ተኮ ቆፋር ጀዱ ከበጁዲ ሱዳን ትራፊኪ ጀላ ሚልቁፍ ጀጅ እራ አዴሙዳን ሉቡ በላገስ ሳቱራን በከሰነ ፖሊሲን ትራፊኪን ጅሩ ከናፍ ማቲቱ አጭአባታ ኮንኮላታ ዳብሲሰኒ ኦፍረ ዴቢሱ ቅንዴሲቶተ ሂሪረ ሞርሚሰና ከተአንኬሳ ሐሰን ሎርጋት አከጀደኒት ጆሌቲፍ ኦፌገቹ ዳቡዳን ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ሴራ ሐዋሳ እና ጻብሰን አርጋማ ጅሩ ጀደን
We simply want the authorities to do the right thing and protect the children. Often we think that those who break the law
are batti angoni akkawan sirho jetanif ijollef egumsa godan barbanna yero heddu kan sera cabsu war taxi ofan qofan uttifakkata garu namota mercedes benzi ofan diro tafdu barto takankana godu dubartonille agatokko oji sanit qamfatani gara bodat gara gara ni millatu war ira garu namalolu barbadu wanna awasa kenya kesatti mulata jiru wanna kasikana
lorgat video namamal na ibden nanno mana barnotat arifata konkolata ofuf hirira mormi gegesame wajira trafiki magalatti tkenan wajirchis battara tarkanfi fudachudan polisota trafiki erge kanif akekachis kenname kanimmo adabamaniru
ministeri dimma alaka republic africa walta okkar amanti magala garma motumma biyettif sodachisa ufurra kanke akatokumma motumota lakko somnota nagegumsa sabiyettike setti bobase jiru dabalu gafatani jiru samuel rangba kalesa koratokumma motumota duratta sawadagesisanin magalam bangui okkarama daf satlamte jirti yechur andubatan dumator bandabrerra gare kristana anti balaka jedamuf milishota seleka gidut walitbuin sumame lubuna mota afurtama ol ega galafate boda okkarri magalatti debe belbelu jalqabe garele milisha sana walin walitbuin sumame ratti nagay gudota hukuma motum mota lamatu ajjesame waldan fanno dimas namota madawan bragawun dandenye jedame jira kutamini sotarra kate barsiisaan lammii Ameerikaa tokko Kaameruun Yaawundee keessatti inna barsiisaa ta'e hojjetaa turetti ijoollee dhiiraa waliin quunnamtii saala raawwate jedhamuudhaan himatamee jira. Maddi oduu Associated Press akka gabaasetti kan umriin 50 Thomas Page mana barnoota sadarkaa addunyaa Yaawundee jiru keessa inna barsiisaa turetti ijoollee dhiiraa waliin quunnamtii saala geggeesse jechuudhaan mana murtii United States kan magaalaa St. Paul jirutti himatamee jira. Imannaa qorannaa waggaa geggeessame booda egaa qorannaan kun xumurame kaleessa dirree xayyaara sadarkaa addunyaa kan magaalaa Atlaantaa jiru keessatti qabame Thomas Page. Oduun ammaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Korri wali gala kan tokkumma motummootaan ni torbaatan maffaan magaalaa New York keessatti geggeeffamaa yeroo jiru kanatti roobii kaleessaa barreessaa dureen jaarmichaa baankiimuun waa'ee godaantotaaf baqattoota kan ilaaleen hoogganoota addunyaa waliin mari'atanii jiru gabaasaa saalem salomoon ergite jaalannee dhiyeessa.
Korra waliigalaa cinatti walga'iin geggeeffaman kabiroonis kan jiran yoo ta'u isaan akkasii keessaa tokko ka ta'e waa'ee godaantotaaf baqattootaa irratti mariin gaggeeffameera. Yeroo kanattis waggaa darbe keessa qofa uummanni miliyoona 60 caalu dirqame manaaf qabeenyaa isaa irraa godaanuu isaa kan ibsan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon. Kaleessa immoo waa'ee godaantotaaf baqattoota kanaa kan ilaaleen yaaddoo qaban hoogganoota addunyaa waliin mari'atan. Yeroo lola waraanaa kan addunyaa isa lammaffaa sana haala ture caalaatti yeroo jalqabaaf godaansaaf fixiinsi uumamedha jedhaniiru Baan Ki-moon. Waa'ee godaantotaa furmaata argachuu isaa dura itti gaafatama jiru hojiirra oolchuuf ibsa ejjennoof qajeelfama akkaataatti hojiirra oolfamu ilaalan kan qabxi 8 of keessaa qabu lafa kaa'amuusaa Baan Ki-moon ibsaniiru. Furmaanni godaantotaaf filatamaa ta'e akkuma beekamu fedhii isaaniitiin akka isaan kabajaa guutuun nagaadhaan qe'ee ofiitti deebi'an gochuudha. Wal waraansaaf gidiraa dhaabuuf hojii keenya jabinaan itti fufuu qabna. Garuu walitti bu'iinsi halkan tokkotti kadhabamuu danda'u miti jedhaniiru. Hoogganoonni addunyaa rakkoo uumameef qophaa'uu qabu jechuudhaan waamicha kadhiyeessan immoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarittii Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawers turan.
But let us be clear, whatever we are doing is demonstrating.
Waan ifa gochuu qabnutu jira. Innis waan hojjetaa jirru hundumtuu akka arginutti quubsaa miti. Waan barbaachisu attamitti sossoofnee akka itti gargaaramnu hin barre. Dhaabbatooti dhuunfaas ta'e namoota dhuunfaa hirmaachisuu hin dandeenye.
Ameerikaan aadaa godaantota simachuu akka qabdu kanneen rakkoo jalaa miliqanii dhufan gargaaruuf akkasumas bilisummaan isaanii akka kabajamu gochuun harka keenya diriirsinee simanna ka jedhan Samaantaa Paawers. Kanas gidiraa hedduu keessa darbanii Ameerikaa kanneen dhaqqaban dhugaanuu ba'uu jedhan. Ammas ta'u karoorri baafne rakkoo godaantotaa furuuf waadaa seenne eege pirezidaantii Ameerikaa Baraak Obaamaan ibsa kennan akka jechuun dubbatan.
The United States has provided $4.5 billion in humanitarian.
United States gargaarsa dhala namaaf kan oolu dollar biliyoona 4.5 arjoomtee jirti. Kunis kanneen walitti bu'iinsa Siriyaa keessaan miidhamaniif oola. Kana malees dollar miliyoona 4.78 lammiiwwan Iraaq kanneen jireenya ofiirraa buqqa'aniif laanne. Kanaaf addunyaa irratti biyya gargaarsa dhala namaa guddaa arjoomte taanee jirra. President Obamaan amma akka labsanitti baqattoota 1,085 bara dhufu addunyaa irraa simachuuf akkasumas 1,100 waggaa sattaanutti simachuuf jirra.
Akka dhiyeenya kana mul'ataa jiru galaana Meditiraaniyaanii fi iddoo adda addaatti lubbuu namaa du'aan dhabamaa jiru oolchuuf yaalii ta'aa jiru walga'iin kun jeje kaayyoo walga'ii kanaas hirmaannaa addunyaa jajjabeessuuf ka qophaa'e ta'uun ibsameera.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 asinu biraammoo waaree booda 1:43 ta'eera. Amma dabareen kasirbaati.
Oh,
ከድጃ ሀጂ ወሌ ሴፍ ንገለቴ ፈነ ጠገፈቱ ተከኛ አመ ኦጲ ከኛ ፈትጨን ኩን ቶርባሊት ጋፋ ካሚሳ ከዲያት ኦጲ ፈያል ላይቤሪያን ቢያ አፍሪካ ገመጥያ ኤቦላን ለመኩማ ሄዱ ራፊጠ ከይሳ ተኮ ቢየህየቲ ከነገርጋሩፍ አዱኛን ሆሪፍ ኦጌ ሰፈያ እርግቴቲፊ ኡመተ ገርጋሩፍ ኬንያ ጎደና መርሳቤቲ ገመስት ከነን ኢመላን ከይሳ ተኮ ዶክተር ጋልማ ጉዮቲ ኦጌ ሰደሜ ፈያ ኤፒዶሞሎጂ ከጀደሙ ዮታን ኦጌ ሶተ ፈያ ወልዳ አፍሪካ በከቡአኒ ቴሶ ሞቱ ማላይቤሪያ ሞርኖ ቪያት እርገመኒ ጂአ ሰገሊ ኦሊፍ ኡመተ ገርጋራ ቱራን ማሪ ቱርባንደር በጀልቀምን ያጠጡሙራ ላይቤሪያ ገማ ፈያቲን ማልፈካቲ ማልት ወያው ማለጄ ጋፊ ሶራን ጋፈቴፍ አከስጀደን
ኦጌ ሲፈያ ኢኒ ዲኮ ካማኔ ዲኮ ኩኩካይታና ዮካ ኩኩዲይቴታና ሲላ barannoota warra ogeeyyii barayan fayyaa kan sira guddoo gartee barsiistee yuunivarsitii wayii agartee waan barannoota fayyaa calla barsiistu sila banattee nama hedduu mata mataa daktarii taanan sila barannoo sila guddoo nama hedduu barsiisu malsi sila dansa akka hojjani kuja kana gaddeebiillee isummaanii danda'uu dandeenyu maan jennaan ammatti ne barot kabdi amor fidika nani hel kwaka fidika idifikan
aha tanawaya u mala meddu barat nam barate feddu qabachu malte
nam barate amma kenya de tanani edduntu wan helti wan jarte wan baranota ayana ma kham kaba ni gariya ta baranok koso basiya ta ujile ikarefa idin kabufa asamo na ni bitta
khabarate yo
khabarate yudika wan isumatu aga atfayana matala wika dipani
kaysumatu gafa kan laiberia mannem barnota cufte manne nyata dugati cufani wan heddu cufani tin birole motumma cufani tin dukub khana dulani wan dukub khana nam barsisan nami walti gadimbo wal sodata arko walin fudani wal birda brani me mal fakkat yositi isani mal argit ufi futuyo sodachana makhimani mesati sun qabad man fakkat kaysumat gaf qarafa
beta warri TV kun warri TV waane tu gatsisa gafa no kenye diruyu blue regatisu school idani minute baranota yo chu idani mano hospital idani soko yo hanga baya idani flachu idani idani gafa diyu no kumne nanu basita dume no hospital ari mina fini kadu hira ida kabu warri african union staff warra nate sekere erge daktari erge banani ala baadaye sunne ka taqula le ga banilla ruita sunjira gaabati le karka sunne ka je khula le banan
so saati summan fakkat saati muddama sunne fakkena fga fakkena miso sodate
akmale hamtu man jinnani gaabati yu nani qolir rafe atta nun garte nun ke nyellen kadun kulin le sinunde sodata ojo gigaltu minu fitita manje nanni nan bidille ndatu manje na wana ni kangu nani na umman ka wale meje takalle buya ke to libetu akamale rakini guddo
aha nyata rugati o akamin argata waltin sentani namu balbal cufate o le bulajete nami wan ke solimbe khoni yete nyata rugati man makoppe
nyata rugati amman afumma nani guddini meni jari loji o teni gala agar ya momi ufi gala tabu ufi gala kun sale ufi ndaba ka amo teli sulle o swar moteli sagale dabasi amo nani chustiru fulade tilal fulade tilal nam naga futilal namu mayo ja naga fute distance gente wa admita ko rei dita kas dubat ana tan mayu nam kawa namu mat ala fisu
o agamol rafagate dubat agam rafagate dubat
wa ana gagar mita ko mita ko
matri tok
ke suma garte mita ri okay so mod na nu paati chakka ka ma garte admista ko ko na gite atof sitata ol dia community ke kale de
aha tanafu yona ma khimtu leona mdu biftu le gar metri to kona mira gar taku taw dan de ti gar ejja talama na mira fa gaate na mdu
ya de ko ko age ejja na ka ko ko ya gite batani ja khimtu le o ja khimtu le ta man wan wa ya tanu ku rakab da protection
e ta wa ya doktori u rakab da ta o ma na matin da barsi
e wa ya kawaida wa yum latifo tani ni ki wa ya ili ili da te afani da te ark na fikan ke to ko na lati mulla amma wa ya ta na juma na afinu je sallake yeta o je kula afini su ke ta te
Tanafu yu doktori heddu nami Liberian nami dikka nama barateef keessumatti nam gara himi nam barateef doktori dikka qabdi jette guyyaatti san nama gami wallaan tanatam guyyaatti nama gami wallaana baate
ka ebola tubeta gabasi nama ukukan si atarin chuf garin dupani agdi mani inka ngedin chufa achumfiesa nguwani Agamaloja da kun ka tsalle wa jami'a niya sunan Abkhani wato wasu duje fa wal dinne ta kin da kafa gale fa wal walfan bulere bulki din da kwa ce sa dogo aga na ru da manta da kukan ka bade fu na diba tin a tunke ce wallan bulki din ko akati fu ga fasi on average nan kare nan ma ga shani kenda guya mona ne duna ma kudani akana ti argan guyat
maha tanafu yuna magshani agnam kudani ti wallana bat kai sumat nam dukub khana wan dukub khana fakatra
ja dukub sunjir gafasi
doktori jira narsi jira namu oguma kakkaba am gaf liberia jir sun ujin tante warra kan kete epidemiologistin warra kan kete ujin te samman adamo yana jette
ujin te na odja na ma ku community case yae nam dukub kai yohan dalil dukub kai abrafan fakenna nam tok irati fakenna nam dalil duku kana agarre am nam ko pakare la jare amne dani un namagani ti walarge yo an namagani ti contact isatae barbadu dande fakenna dani hun duku fuure hospitalu fuira obya fakenna to kudu fe wanilu wan min gate wanilu wan min ka mumen kapet aljiraje tu wakasen wakasi fuda na epidemiologist
aha yo to nam to kira targan nami duku han qabachu dan ne heddu tal jiraje tan
heddu tal jiraje ne normal tan heddu han barbada u jinte ku heddu han barbane heddu ale oje to kira re nami kun namagani wal wal dehe tu fa to ko barbane ada gafani bulti dan to ko am isolation de dan bulti dan to ko nama semine akini dalil duku kara agar si sukala
akan gotani ji sagallan tan ujumtan ujjacha batan
warra hetu akan sarali karanot kemilafi
armandura tuji akanati bi karqaruf gar debe fa demte beta doctor
armandura le uganda bi
bari su yomi maro jet gafas
bari su ni 2010 tenna khuba ma fi kuda ni 2010
gar nishan indura
gafas yi wannan da ne fi duk ko ka poli dani sunifi gwan wa sunifi dafsun ta uganda dan de
uganda
bana ga jiya furi
aha jiya furi da ta gudda dan saye gar egi tana fakaina fa balafta kana ujiya kana de mun tun baladu ka bacu fa le dan de egeri wana kana gudda wan de mun tu seta wana ki bola han fa fakaina fa sin de bitu wan de mun tu seta
experience duran ka mu fi any time da ne kasi jira ke ga sirkali hiya ya ga mutum ma ne ga mutum ma wana kana jira fi dan de te
Nansa amma ya laftana yegi de bitam ma yegi Liberia Monrovia de bit e gara bulti lama khejirta rukub han qabachu dabu ke sanile slafu yegi biyad de ban yegi lafsuni de ban uflalani am uflalu jirti samman ke jirtan man tan uji de bitam uflalu jirtan
yo ay shiriano yi de bian jetu
shiriano
bulti bidan tokko war kan ke sente war kan ke sa gar di uji kun jentu self observation jiran jiran chuflan kate temperature ya te ogun of quantity ngam chu temperature of lalte den haya time di ne chu fun lalte system di den to ko kaisa ta ka ni wan dalil garte da mo bela ka bun garsi
aha
ani fura lalu fu bulti di den to ko di ti ne di warun kai ka jita chu
a chen do batu je david
a chen dira tu je de amma ke ya ti self quarantine da mun kan kai ga tu lalte mane a chen ma ka fu di fa si je sai fu na to ko si ne wani labbe
fi woni dan sunin ji garke ya aha dan saman a cin duba tammo marsaba yiti debita uji tante debita
akaso
aha marite ni fitaya ujira doctor galm majire ni liberia man fakata yu garke na ta kuma mudje chu jirtor si se bula jira war robru jira war ori jira jire ni war khana man fakata
jire ni war khana khuli ni ak jire garke ni din garga man jinani war khuli ni orule akafin kotu oja ka budda te Diko wana kumchele akati ya burata malee looni akka gartee jalattee fardeertee namaayyee agartaa dharraa loo dargaani arga ilaas idaara maan jennaani looni ta'ee gaal wanni akkasii ati jiru
fulaa
takkee namtakkee takkee jiru akkasii waan akkasii qabu.
Maaniin bulan?
Qurxummuun fanyaata waanum gartee bitaan keessa waanuma kana hirsiisan malee akka garkeennaa aananii foon irratti hidaman kaan irratti fidamani waan warra guddina alaga fidaniif alaa dhuftiif wanni sagalee akka aananiillee
alaa dhufan
waan hedduu gumii gartee hokkaan beeka hokkaan lukkuu waan hedduu gumii wanni mama warra waan akkana kan cufa alaga fidaniif.
Ati eessa jirti? Dirham jirtati?
Ani sitti warra jira kapitoo sitti Monroovia
jirta.
Biyya laati importing jecha.
Tanaaf lafiyyeetti tanaaf akkana addunyaalleen gargaarsatti baafatte Dooktar Galmu Guyyoo baga keenyaa dhufteetiin atillee dhatteetiin biyyi qarqaartee addunyaa waliin deemteetiin mati bakka qarqaartee baguufillee nagaan jala galte amma yoo galtallee karaa nagaa galii baga hojii deemteefillee milkiin fixatte.
Dhaggeeffattoota keenyaa yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbila. Imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tola 2255 9942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko siin dhageessisa. Oduu amma nu dhaqqabeen amantoota kadhannaa ayyaana Idaal Adahaa fi gara Saawud Arabiyaa deemanii wal muddinsaaf walitti wal caccabsuu uumameen 769 dhuman keessaa 13 lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu isaanii hoogganoonni amantii beeksisanii jiru. Ka Saawud Arabiyaatti argamu embaasii Itoophiyaa gumii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaaf jiraattota biyyattii irraa gurmuun tolfame tokko ibsa viidiyoodhaan kennarraa oduun kun kan inni dhagaame. Jeettonni Raashiyaa Siiriyaa keessatti guyyaa lammataatiif haleellaatti fufanii jiru. Akka to'attoonni walabaa jedhanitti finxaaleeyyii Islaamummaa qofatuun taane loltoota Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman irrattillee haleellaa gaggeessaa jirti. Raashiyaan ministeerri ittisaa Raashiyaarraa gabaasaan televizyoonaan dabarsan akka jedhutti xayyaaronni Raashiyaa maaddeelee gara Islaamik Isteet hedduu haleelanii jiru. Pireezidaantiin Burundii Piyeeri Nkurunziizaa biyyattii keessatti namoonni seera ala meeshaa waraanaa hidhatanii jiran aga baatii tokkotti akka hiikkatanii mootummaatti galchan yoo kana godhuudhaa baatan kan yakkaan himataman ta'uu akeekkachiisanii jiru. Asoosheetid Pireesi akka jedhutti aangawoonni nageegumsaa Burundii agi xiqqoon boojiyamtoota dararan akka yakkamtootaatti ka seeratti dhiyaatan ta'ullee Pireezidaantii Nkurunziizaan dubbatanii jiru. Baatee agayyaa keessa marsaa sadaffaa deebi'anii filatamuu isaaniitiin mormii ka irraa ka'ee biyyattii nagammaatti jeeqamaa jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti, akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12240 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.